Jahani kumbe doria ni tamudomoni harufu wani usuna uzio ya chumbani wayatoa dharani achani upete ni upete ni sije ulachuya achani abwage ni abwage bubu sije zoya achani upete ni upete ni sije ulachuya achani abwage ni abwage bubu sije zoya.
Sikupata fadhali, unikeshesha, ukuja